Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Miro neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yedirwe mu basuza mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, nibutsa abadukurikira ku maradio ko mushobora no kudukurikira ku mbuga zacu za internet kuri www.radio.com. Yitwa Alexi Ngabo Karegeya, ariko ku mbuga nkoranyambaga azwi cyane nk'Ibere rya Bigogwe. Ibere rya Bigogwe riri mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba. Iri zina arikomora ku musozi witwa Ibere rya Bigogwe, mu gace kazwi cyane nka Bigogwe. Muri iyi minsi aka gace karasurwa cyane nyuma y'uko uyu musore Karegeya uhakomoka atangiriye kuhamamaza yibanda ku bikorwa by'ubworozi bw'inka n'ibizikomokaho. Ibyo bikorwa bye yabyise Visit Bigogwe. Abahasura Karegeya w'imyaka 27 wiyise umushumba w'umusirimu abigisha byinshi birimo kuragira, gukama, kuvugira inka no gutemberezwa inzuri zitandukanye zigize ako gace ka Bigogwe. Mu rwego rwo kumufasha kurushaho guteza imbere ubu bwoko bushya bw'ubukerarugendo yatangije mu kwezi kwa mbere, Leta y'u Rwanda yeguriye ubutaka bwa Leta buri mu mutungo bwite wayo Ibere rya Bigogwe Tourism Company Limited, ni sosiyete ikuriwe na Bwana Karegeya. Bwana Karegeya niwe mutumirwa wacu mu kiganiro muri Isanga cya none, aho tuza kuganira kuri ibi bikorwa yatangije ndetse akomeje. Bwana Karegeya cyangwa se Ibere rya Bigogwe, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Eddie.
Urakoze cyane nawe kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire. Ubu tuvugana uri he?
Ndi mu Bigogwe.
Ku Ibere rya Bigogwe.
Yego.
Yego, urakoze cyane. Mu gutangira iki kiganiro narimbi komojeho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye witwa Ibere rya Bigogwe, impamvu ni iyi?
Impamvu nitwa Ibere rya Bigogwe cyangwa nabyise ku mbuga nkoranyambaga bari mu rwego kugira ngo ninjya mvuga ibyo nkora cyangwa ntangaza ibyo nkora abantu bajye banyumva byoroshye, bamenye aho nturuka byoroshye, kuko byo ryari risanzwe rizwi. Kandi impamvu yari nzanye kuri social media kwari ukuvuga Bigogwe, rero kwita Ibere rya Bigogwe bahitaga bamenya content yanjye cyangwa ibyo mvugaho byerekeje kwari ukuvuga gace ka Bigogwe. Nashaka ko abantu bazajya bamenya byoroshye mu by'ukuri.
Wari uvuze ngo iri zina ubusanzwe ryari risanzwe rizwi, ubwo ndavuga izina ry'Ibere rya Bigogwe. Ku bantu bakurikije Ijwi rya Amerika, si benshi bakomoka mu Rwanda, Ijwi rya Amerika yumvikana hirya no hino ku isi n'abantu batandukanye. Iyo umuntu avuze Ibere rya Bigogwe, abashatse kuvuga iki? Ibere rya Bigogwe ni iki?
Ibere rya Bigogwe ni urutare runini cyane ruherereye mu Bigogwe mu karere ka Rubavu, umurenge wa Kanzenze, mu ntara y'Iburengerazuba.
Rizwiho iki?
Izwiho cyane ko ari urutare ruteye hari abavuga ko ruteye nk'ibere ariko nanone ruzwiho amateka kukera ku ngoma yo ku bwa Habyarimana na Kayibanda abantu bahazamukaga babapara ku mando bakundaga kuzamuka bari mu myitozo ya gisirikare.
Hanyuma se hari iryo zina hari inkomoko rifite?
Yego, abantu babivuga ukubiri ariko hari abavuga ko riteye hari umukobwa witwaga Nyirabigogo akaba ari umukobwa warutiye hano mu Bigogwe, hanyuma umukobwa n'uyu munsi hari agasozi kamwitiriwe kitwa ka Nyirabigogo ho yaguye. Bavuga ko rero yakundaga kuragira ihene n'intama mu musozi w'ibere rya Bigogwe, abashumba bakamusereza ko ririya buye riteye nk'amabere ye. Iyo ni inkuru imwe. Hari n'indi ivuga ko ari umugabo witwa Bere wagiye kuharya ubuki ari kumwe na mugenzi we, hanyuma bageze ku ibere rya Bigogwe Bere aba ari ugenda guhakura ubuki bw'ubuhura, abantu barabizi bwari buri mu rutare hagati, yambara umugozi, mugenzi we aramufasha, ageze aho ubuki buri akajya akoramo akarya. Mugenzi we akamubwira ati ariko kuri kurya wenyine ntunzanire undi, ati nawe ndakuzaniye mukanya. Akongera agakoramo agakoraho ubuki bure akarya, mugenzi we aramwihanangiriza akomeza kubikora, mugenzi we amuha amahirwe, hanyuma aramubwira ngo niyongera kubona utamiye ubwo buki utari wanzanira ndakurekura. Hanyuma rero arangije Bere aza gucikwa aratamira kuko bwari buteyipfa cyane, atamiye mugenzi we aramurekura kandi ni rurerure, ahanuka avyo hejuru agira hasi, bakajya bavuga ngo ni ku rutare rwa Bere kuko yari yarahaguye. Nuko
urakoze cyane kudusangiza ayo mateka y'ibere rya Bigogwe, ariko bitandukanye iribere rya Bigogwe cyangwa se urwo rutare rutandukanye nibyo wowe ukora?
Yego, ntago bitandukanye cyane. Ntago bitandukanye kuko narwo ndutembereza abantu baza kurusura nkababwira nk'ayo mateka ngusangije n'andi, hanyuma kandi turahajya tukagenda tukagera ku musozi waryo hejuru ku mutwe waryo, abajya babona ifoto kuri social media cyangwa ku mbuga nkoranyambaga bashobora kwandika ibere rya Bigogwe bakabona uko ruteye. Turagenda rero tukagera aho hejuru tukabona n'ayo mateka, hari ibyuma biba hejuru yabyo byari ku ibyo nakubwiye by'abasirikare ba kera bifashishaga bazamuka urwo rutare birahari, hanyuma nayo tukababwira amateka bakanabireba bakabona ko hari ibintu bihari. Ariko nanone ngakora n'akandi ngakomerezaho ntembereza abantu Bigogwe abajyana mu nka ari nazo bakunda cyane, niyo mpamvu uvuze ngo bitandukanye n'ibyo nkora nuko kujya mu nka aribyo abantu bakunda cyane.
Noneho tugaruke kuri uwo mushinga wawe watangije w'ibere rya Bigogwe, ahanini wibanda mu kwamamaza ibikorwa bitandukanye bikorerwa aho mu karere ka Bigogwe, cyane cyane ibikorwa by'ubworozi. Ubworozi cyangwa se turizime y'ubworozi, ubukerarugendo bw'ubworozi si kenshi ubusanga ahantu henshi, ujya kubitekereza n'iki cyabaye imbarutso?
Njya kubitekereza mu by'ukuri nashakaga kugira ngo abantu babone ibyiza by'aka gace kandi mu byiza dufite ikiyoboye ibindi n'ubworozi. Nyuma yo kugenda ahantu nize naho nabaye kenshi cyane cyane muri za Kigali n'ahandi mu zindi ntara aho nize, wasangaga Bigogwe batatuziho icyo kintu cy'uko ari heza, batatuziho bari bazi amarorerwa yahakorewe muri Jenoside yakorewe Abatutsi 94, ariko ugasanga niyo bazi niko bazi ko tukimeze, niho story abantu bakubwira, nta muntu wari uzi ibyiza bindi bigize Bigogwe. Ubwo niho nakuye igitekerezo cyo kuvuga ngo niki iwacu kiharanga abantu bakunda, kuki abantu bakomeza kuvuga amateka mabi ntibavuga ibyiza kandi bihari. Mpitamo kuvuga ngo rero reka mbereke ko hari ibyiza byinshi. Nza kubona rero izo nka ndetse n'ubworozi ari kimwe mu bintu dufite abandi badafite, cyateye imbere mu Rwanda kurusha ahandi hose ndetse no ku isi, abantu bashobora kwishimira kubona urebye niyo motivation niyo mpamvu nyamukuru.
Ibi ukaba warabitangiye ryari?
Natangiye kubipostinga kuri social media muri kwa gatatu 2020 do covid yarije. Hanyuma nyuma yaho rero nsoje amasomo 2021 ndikiye akazi.
Hanyuma ku mbuga nkoranyambaga wita n'umushumba w'umusirimu, iyo uvuze umushumba w'umusirimu hari abashumba benshi bashobora kuvuga ngo wende izo ndangagaciro z'abashumba ushobora kuba waraziretse, kubakurikijwe rya Amerika cyane cyane abashumba bagenzi bawe, nta gaki wakora kugira ngo ubemeze kukiri umushumba muri aka kanya kuri telefone?
Okay, ntabwo ntabwo nazitaye, wenda na bakubikiramo gatoya.
Kubitamo gatoya twumve.
Ndatangira mbumvisha ikivugirizo cy'abashumba kugira ngo mve ko mbizi. Abanzi b'urwanda ntibazitunze buryo bazi kubaga no kubama ntibazikwangura sangirwa musinga ngizababyarira iminga kandabahakaye.
Nuko urakoze cyane Alex Ngabo Karegeya ibere rya Bigogwe. Karegeya rero kuva utangiye ibikorwa byo kwamamaza aho ukomoka mu Bigogwe mu ntangiro z'icyorezo cya COVID-19, ubu ngubu hashize hafi imyaka iri hafi kugera kuri itatu, urwo rugendo wavuga ko warwungukiye miki, urubonye miki, rumaze kukugeza he?
N'urugendo rurerure nk'uko bivuze rutari rworoshye. Gutangiza ubukerarugendo mu gace katubamo ubukerarugendo, katubamo hoteli, katubamo lodge, katubamo kari karimo ibyiza gusa, ariko ibifashije ubukerarugendo ntabwo byari bihari. N'urugendo rero rutari rworoshye, ariko nanone rwiza, nagiriyemo ibihe byiza n'ibibi, wenda bimwe ariko ntabwo bibi ari byinshi, nta nubwo ari byo nzamwe kuvuga ahangaha, ariko ku byiza nibyo byinshi nungukiyemo abantu. Icyo ni icya mbere, naje kumenyana n'abantu benshi batandukanye impande zitandukanye z'isi bakunze Bigogwe kubera kuyipostinga, kubera njyewe abantu namenyanye nabo. Ikindi umugambi nashakaga kandi wo gutuma abantu bamenya Bigogwe isura nziza yayo uko nabishakaga byarukubye inshuro ntabara njyewe, byagiye ku mateleviziyo ntabara, ibinyamakuru bikomeye ntashobora gusobanura uburyo byanageze hano. So ni urugendo rwiza navuga njye ku giti cyanjye, kandi ibyo nifuzaga mu by'ukuri ngitangira byinshi nabigezeho, nuko byageze hagati ngatangira undi mugambi mushya, ariko initiative natangiranye gutuma abantu bakunda Bigogwe iyo nayigezeho.
Urakoze cyane. Yitwa Alex Ngabo Karegeya, azwi cyane ku mbuga nkoranyambaga mwibere rya Bigogwe. Guma kuri telefoni nkuko nakubwiye, ijwi rya Amerika ryumvikana hirya no hino ku isi, hari abakunzi baryo bifuza kugira ibyo bakubaza. Reka duhere kuri Kwizera Bosco. Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda, Gisagara.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo numvise uwo musore byaba afite umushinga mwiza cyane, ese hari inkunga yaba ahabwa na leta ku buryo byaba bibasha kumenyekana kuri urwo rwego? Murakoze.
Urakoze cyane. Reka tunafate wita Trump w'Iburera. Wiriwe neza? Wiriwe? Uwitwa Trump w'Iburera uranyumva? ndibaza ko tumubuze kuri telefoni ariko Alexia ikibazo cya Kwizera Jean Bosco aragira ati ufite imishinga myiza akibaza niba hari icyo leta igufasha gusa icyo navuga mbere yuko nguhe ijambo nuko mu kwezi kwa mbere leta y'u Rwanda yeguriye ubutaka bwa leta buri mutungo bwite wayo ibere rya Bigogwe Tourism Company Limited ikaba ari societe ukuriye ukimara kumva icyo cyemezo cy'inama y'abaminisitiri kikwegurira ubwo butaka tubwire uko wabyakiriye hanyuma ubone no gusubiza ikibazo cya Kwizera.
Urumva ni inkuru nziza nakiriye yanejeje cyane mu byukuri ntabwo byantunguye kubera ko nari mbizi n'uwo nasabaga nari muzi nasabaga umukuru w'igihugu kandi nari nzi ko mu byukuri nanjye kumpa atari ikintu gikomeye kuri we cyane cyane ko nzi ko akunda ibyiza kandi nanjye nakoraga ibyiza njya kumusaba rero nari mfite icyizere ko azampa biraba rero ni yari impundu yari amashyi n'impundu mu bigogwe twarabyishimiye cyane.
Hanyuma hari usubiza icyo kibazo cya Kwizera hari usibye ubu butaka weguriwe hari ibindi leta igufasha kugira ngo uyu mushinga wawe ukomeze utere imbere?
Yego birahari harimo nko kugufasha cyane cyane kugutumira mu ma exhibition atuma ibyo nkora bimenyekana cyane cyane ama exhibition cyangwa izuko na exhibition na dita ariko
imurika
ry'ubukerarugendo nkunda kwitabira amanama akomeye ahuriramo abantu ba mu by'ukuri bashobora kugira interest kandi ngena makuru abantu benshi biramfasha cyane mu by'ukuri ni inkunga ikomeye washyiraho rero y'ubutaka yaje iyo buvuze indi cyose
hari ubigeze kubaza abaza ati ese nk'iyo ugiye kumurika cyangwa se urimo kwamamaza ibyo bikorwa byawe kenshi ibyo ugaragaza n'inka inzuri ibintu nk'ibyo nk'icyo gihe iyo ugiye muri ibyo bikorwa byo kumurika ibikorwa byawe wowe umurika iki
mu bukerarugendo usanga abantu benshi bitwaza amapurap bikitwaza amabana amaflyer agaragaza ibyo bakora business card nange isanga ari ibyo ngibyo ariko nongeraho na bimwe mu bikoresho nk'ibyansi dukoresha ahangaha n'ibindi bikoresho bijyanye n'ibyo dukora hari ibisabo mbese ibikoresho bya Kinyarwanda dukenera hano abantu benshi bakurikije ibya Amerika bizi mu bukerarugendo bujyanye n'inka ngiye mbukora mu buryo bw'umuco kuko hari no kubushobora korora inka ariko atari mu buryo bw'umuco rero kubera ko ngiye mbikora mu buryo bw'umuco wa Kinyarwanda ibyo byansi n'ibindi bijyanye nabyo byose bikenerwa mu nkama nabyanye no muri exhibition.
Urakoze cyane kuri telefone. Dufite abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika. Thierry wirwe neza? Thierry uranyumva?
Bakumva neza.
Uri hehe?
Rere n'ayo byo muri Kenya.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye.
Yego.
Karege ari hehe?
Arakumva.
Yego ndakumva.
Bose Abanyarwanda bari mu mahanga.
Yego.
Turashimira rwiyemezamirimo Karege ya umwana muto wihangiye umurimo ukaba umaze gusakara iki yose.
Felicidade murakoze cyane.
Wakunda inka tuzibona mu nzuri bisanzwe gukama ariko arashaka kumenyekanisha n'abatabizi babimenye bamenye ko ibyiza by'inka buriya ko n'umuntu ari inyuma y'inka aragiye babona nk'aho ari imburamukoro ariko umwungeri w'inka ntabwo ari imburamukoro inka ni itungo ryiza ry'agaciro buriya akora ni byiza cyane rwose turamushyigikiye ku murimo nk'abana b'abanyarwanda na biriya bihangano nabonye yashizeho kiriya gishushanyo mbonera Imana izamufashe kigerweho hari ahaza nk'uko parike zindi birunga ingagi hari biriya nka zo mu Bigogwe nazo zizabona agaciro zikaza zisurwa n'abirabura n'abera bavuye mu mahanga y'isi yose.
Urakoze Thierry Mudende ndibaza ntago ari ikibazo Reka tujye kuri Nzabihimana Janvier, wiriwe neza. Uri hehe, gerageza uzamura ijwi ryawe.
Aka kanya ndi Kigali.
Ikibazo cyawe.
Nagira ngo mbaze Karegeya. Karegeya uranyumva?
Yego ndakumva.
Ikibazo ufite, ese ujya gukunda hari ahantu Bigogwe wabiturukije kuki? Nuko wahabonaga cyangwa nuko wanahavukiye ukagenda ubona hakwiye kubyazwa umusaruro? Ikindi kibazo cyangwa igitekerezo, ese ko ugenda ubona bidevelopinga bizamuka, bivuze hari abandi bantu wifuza ko uramutse ushaje cyangwa uramutse kuko ntawume hari uwabisigarana agakomerezaho uzaba ugereje?
Aracyafite imyaka 27, aracyafite igihe kinini. Ariko kare,
ariko afite kugenda agira byivuze umuntu abitoza igihe adahari uburyo yazakomerezaho ntibicike.
Birumvikana ntagaciyemo. Reka ndeke Karegeya yisubiriza.
Yego
Karegeya.
Okay,
wasubiza.
Okay, ikibazo cya mbere yarambajije impamvu makunda ni iwacu, niho navukiye, niho nakuriye byose. Nicyo kintu cya mbere gituma makunda, nuko ni iwacu nkunda, mpakunda cyane cyane, byose ni mu rugo. Ari n'impamvu ituma makunda, ntabwo ari uko nabonye ari heza mu mitima makunda, ahubwo narahavukiye. Ubwo rero ndahakunda cyane. Ikindi abajije niba hari abantu mfite cyangwa niba nteganya gushyiramo abantu, n'ubu hari abo dukorana, niyo ntahari barabikora. Iyo nagiye mu nama nkabona bashyize, ntabwo basiba kuza, ahubwo barabikora.
Urakoze cyane Alexi Ngabo Karegeya, barakoze Tseri Mudende na Janvier nabo bahamagaye. Alexi, iyo umuntu arebye amafoto ushyira ku mbuga nkoranyambaga menshi, hari amafoto agaragaza umubano wihariye ufitanye n'inka. Hari aho usangira ikigori n'inka, hari aho ubona wicaranye n'inka zirimo zikurigata mu mutwe n'ibindi. Gerageza utubwire umubano wawe n'inka, ni umubano umeze ute?
Kubera ko ngiye navukiye ahantu haba inka, niwe navukiye mu Bigogwe, ziriya nka n'ubundi navuza nyina, nakuze mbana nazo. Nkura rero nakuze mbona atari ibisimba kuri njyewe, ahubwo nahoranaga nazo, nakinaga nazo n'inyana zazo byose. Nkura gutyo, kurinda ngana gutya. So kuri njyewe rero iyo ndi kumwe n'inka, nzi uburyo nyifata nayo ikanyegera. Icyatuma icyakika icyayikanga icyanakura kikayikanga mba nk'izi, nicyo nakura kikayikuramba nk'izi. Kandi buri nka ni nk'umuntu, uko umufashe niko nawe agufata. Iyo uyitetesheje nayo iteta imbere yawe, niyo mpamvu ubona ufite ikigori ikaza kukibya kugitwara ugifite. Usanga impamvu ije ni uko izi kunoza n'inzu utari buyikubite. Impamvu ikurigata mu mutwe ni uko bamaranye nayo iminota myinshi iri kubona nta gutayikanga. So kuri njyewe rero inka n'abavandimwe banjye nabyandika, hari n'abantu banyita inka rwose, ndagira mbabwire ko akenshi ntabwo babibeshye, ikibazo kubayo. Rero ni njye utuma bidya byose biba, kuko ntabwo nzikubita, ntabwo nzituka kenshi, mba nyina nazo kugira ngo zisuke.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya Karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema, aho uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa Alexi Ngabo Karegeya, uzwi ku mbuga nkoranyambaga cyane nk'Ibere rya Bigogwe, ariho aho turimo kuganira ku mishinga itandukanye ijyanye n'ubukerarugendo yatangije mu gace ka Bigogwe. Kuri telefoni dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika, Ishimwe Fabrice, wiriwe neza?
Niriwe ndabumva.
Uri hehe?
Ubu tuvugana ndi Huye, mu karere ka Huye.
Ikibazo cya
kibazo cyanjye ndashaka kubaza regisi ibyo bintu yakoze ni byiza twarabishimye nagiye nsoma ku mbuga mbona ibyo yakoze twarabishimye icyo nagira ngo mubaze ese ajya atekereza gushishikariza urubyiruko mu bagenzi biwe kumva ikintu bijyanye n'umuco umuco nk'uwo kuwushyira ku urungano rwe ajya atekereza yuko akabikora kumva ko ari ngombwa
urakoze cyane Alexi
tarame
subiza icyo kibazo cya Ishimwe Fabrice
akazi kanjye ahubwo ntako ngako n'ugushishikariza urubyiruko ariko si urubyiruko rwonyine n'abakuru kuko hari abakuru nabo baba batabizi hari n'umuntu mukuru afite n'abana ugasanga nawe ntazi iby'umuco bose rero akazi kanjye ni ukubibigisha iyo baje mu bigogwe nibyo mbigisha bavuga bavuga ntibavuga nk'impera soberaganga ndavugira ibintu byose inka ndigira nkabereka amabere y'inka hari umuntu uza ari n'umuntu mukuru ugasanga ni bwa mbere yayakoraho akazi kanjye ni ukubigisha uwo muco igisabo bagifata gutya ntibakiniga inkongoro ntibayiniga ibyo byose mbyigisha urubyiruko n'abakuru n'abana nta muntu n'umwe n'abanyamahanga anyway nabo ndabibigisha baje mu Rwanda byose ndabikora niko kazi kanjye n'ubundi
urakoze cyane ibyo nibyo nifuzaga ko tuganiraho muri iki gice cya kabiri cy'iki kiganiro aho twibanda hanini kuri uyu mushinga wawe aho wifuza ko ugira mu gihe cyiza ubusanzwe iyo umuntu aje ku ibere rya Bigogwe aje gusura ako gace kanyu aho ukorera ibikorwa byawe ahakorera iki ni ibiki mu mukorera ni ibiki ahakora yirwa kuri iki
akenshi ndahera ku ibere rya Bigogwe baraza bakarihikinga tukababwira amateka yaryo icyo ni kimwe bakora ni hiking ishobora gutwara amasaha abiri kugenda no kugaruka ubwo ni amasaha abiri
hiking ubwo ni ukurira urwo rutare
ubwo rutare ariko ntabwo urira ahandi h'urutare kuba haza ahubwo unyura ku ruhande ukagera hejuru akagira twakoze kugeza hejuru hanyuma ariko ku batagiyeyo cyangwa ku bagiyeyo dukomereza mu nka ari naho habera ibintu byinshi abantu benshi banziho niyo mpamvu banyita umushumba iyo tugiye mu nka rero icya mbere basura ibikuyu cyangwa inzuri zo mu Bigogwe ni cyo cya mbere kibanezeza mu by'ukuri kuko inka zo baba batambutse ahantu henshi zihari iki ariko inzuri za hariya ahandi ziba muri iki gihugu ni cyo cya mbere kibanezeza noneho iyo umaze kuzibona tugusobanuriye uko haba inka gusa dukomereza muri za nka noneho mu nka rero turakama tukigisha abantu gukama tukabigisha kunywa amata mu byanzu kuko twe ntitunywesha ibikombe keretse iyo twari abantu bavuze ko tubatekera amata niho banywesha udukombe dutoya ariko turakama tukabigisha kunywesha ibyansi inkongoro tukabasobanurira izo nkongoro ayo mazina tukabasobanurira ubwoko bw'ibyo byansi gukama baturuka hehe kubera iki baturuka iburyo kubera iki bajisha inka ibintu byose twahumuza inka tugasimbuka urukiramende tukanyobanwa tukazishora tukaziragira tukotsa ibigori hari ubwo turarayo tugatarama tukabyina ikinyemera tugateka ibiryo bya kinyarwanda hanyuma ariko tugira no gucunda amata abantu bakabona amavuta yiwe
ibyo byose bifata umwanya ungana iki
ibyo nkubwiye bishobora gukorwa iminsi ibiri ariko hari ibyo hari uko tugira one day tour tukagira two days tour ubwo ni ukuvuga hari ibikorwa iminsi ibiri hari ibikorwa umunsi wose hari n'ibikorwa amasaha kuva kuri abiri kugeza kuri atatu
hanyuma rero leta yakweguriye bumwe mu butaka bwayo kugira ngo ukomeze kurushaho kwagura ibyo bikorwa byawe nibaza ko ari amahirwe wabonye kugira ngo ubwo butaka bukwegurirwe niki wifuza gukora kugira ngo ubwo butaka urusheho kububyaza umusaruro ariko nanone unazamura ubwo bukerarugendo ku buryo bwagira akamaro abandi bantu benshi muri rusange
urakoze ikibazo cyiza
mambo leta da butaka niko twahisabye mambo twabutaje rero ko kwarugira ngo duteze imbere ubukerarugendo n'ubuvuze so mu byo twifuza kwakora urabona mu bisanzwe nyine izo nzuri zari nziza n'ubu ngubu abantu bazajya bazibona ariko nka company yacu twebwe ntahantu twari tugira gukorera byadusabaga kujya dutira abaturage rimwe na rimwe ugasanga uwo mwavuganye yahinduye gahunda undi mwavuganye yahinduye gahunda tukiyaranja biriya byose nakoraga kwari ukwiyaranja kwari ukwirwanaho kwa kugira ngo byibura abantu bakomeze bakunde ibikorwa ariko kwari ukwirwanaho ubu rero twabonye ahantu hacu tugiye gukorera tugiye gufata kuko yaduhaye natwe wo gushyira inka zacu tugiye kuzashyiramo inka nziza za zindi navuga ngo zihagarariye izindi nka bazajya banyuraho bagere kuri izo zacu nziza hanyuma zihoraho zisurwa aho hantu tuhategure neza aho basura ku buryo hazaba hari hazagumana natirere yaho ntacyo tuzahinduraho ahubwo icyo tuzongeramo ni ibikorwa byiza by'abashumba bakorera mu nka bizaba biri aho hantu permanently bihaguma bitahava niba ari urukiramende ruzaba rwubatse neza niba ari aho kunyobanwa hazaba hahari niba ari uruhindi rw'ibyansi ruzaba ruhari niba ari ikiraro cy'inyana uruhongore ruzaba ruhari ku buryo ibyo bintu n'ibindi ntavuze niba ari aho gucundira amata byose bigiye kuzajya bihaba kandi biri presentable ku buryo umuntu wese avuga ati wawe ngeze mu nka noneho ngabo yatwerekagaho kumva niba twajyagamo tugashinga urukiramende n'inkoni zacu ubu ngubu ntabwo ariko bizaba bigenda urukiramende ruzahoraho n'ibindi byinshi byo mu nka byose babyitege ko aho hantu bazajya baza bakabihasanga ubusanzwe ntabyari bihari.
Urakoze cyane kuri telefoni. Dufite abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ndizihiwe Kambari Oscar, wiriwe neza? Uri hehe? Uri hehe? Gerageza uzamura Ijwi. Ikibazo cyawe turakumva neza ubu ngubu. Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo cyo gushinga iyo business cyangwa se ku buryo bw'ubukerarugendo yabitekereje gute mu ibiki byamumotse kugira ngo abone ahantu nk'ahari abone ahantu wo gukorera ubukerarugendo yabitekereje gute?
Icyo kibazo yari yagisubije ariko kubera ko ushobora kuba utakurikiye reka musabe mu magambo make cyane. Alexi, musubize mu magambo make cyane. Ndabizi ko wari wagisubije wenda ntiyari yakurikiye.
Ikibazo bazize ntabwo nabashije kucyumva.
Uko igitekerezo cyakujemo?
Cyavuye ko nashakaga ko abantu bamenya ibyiza byo mu Bigogwe. Mu by'ukuri kuko aho nagendaga henshi nasangaga Bigogwe bayiza ariko batazi ibyiza byaho ubwo benshi bazi amateka mabi n'amarorerwa yaharanze muri Jenoside yakorewe Abatutsi n'ikindi na mbere yabo muri 1994 numva ayo mateka niyo bahavuga Bigogwe hatangira Jenoside Bigogwe hagoye iki abantu barakubititse ukumva n'umuntu arakubona muri iyo shusho ngabo mwarakubititse tujya tubyumva ariko ntamenye ibyiza bya Bigogwe uyu munsi rero nashakaga kubereka none ibyiza bya Bigogwe by'uyu munsi mu by'ukuri.
Urakoze cyane. Kuri telefoni reka dufate na Matthew Kanamugire, wiriwe neza? Matthew Kanamugire, uranyumva?
Ndabumva cyane.
Uri hehe?
Umerereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo Ikavuga.
Ni ikibazo cyawe?
Ikibazo nashaka kumubaza, aho mu Bigogwe ndahazi, narahageze, nabonye ni heza, n'indebere ya Bigogwe narabibonye, ariko ntabwo nahasize ko nari ndi kugenda. Ikibazo cyanjye namubazaga nse aho ndumva ari byiza kuhagendera, namubazaga nse hari ahantu nibura umuntu ashobora kuza akaba yarara aramutse wenda apanga kuza gusura ibyo bikorwa byiza bihari. Icyo kibazo nari mfite.
Urakoze cyane. Kanamugire. Alexi, subiza Kanamugire.
Kubarara byashoboka. Hari uburyo bumwe bwo ngewe nshobora kumufasha ku matente, ashobora kuraramo hariya mu mafamu muri biriya muri ziranzura akararamo mu matente cyangwa se
akarara mu ari umuntu ushobora kubikora yara mu maroji hano cyangwa se akarara muri hoteli Gisenyi cyangwa Musanze kuko ni 30 kwagira ntago bari kure.
Ariko mu bihe biri imbere wabuteganya kubaka yaba yo maloji cyangwa se amahoteli ku buryo umuntu uje gusura ibere rya Bigogwe yagira aho arara akahirirwa hanyuma ntibimugore kujya kurara handi kandi yakaba yarara hafi y'ibyo yaje gusura.
Yego, natwe nibyo twifuza kuba twagira ahantu nk'aho ngaho kuko abantu benshi barabigusaba ariko urumva bigendana n'ubushobozi umuntu afite ariko natwe nibyo twifuza kuzabyubaka cyangwa se gukorana n'abainvestor bakaba baza bakabyubaka. Mu by'ukuri natwe niyo gahunda yacu ko hari hoteli zazaza mu Bigogwe, nicyo cyifuzo cyanjye mu by'ukuri. Niyo yaba ari umuntu ku giti cye yakaza akabonamo potential ko hari abantu benshi yakayubaka yadufasha cyane.
Alexi, hari abantu bashobora kugira impungenge z'uko niba hajemo ubucuruzi bwagutse, ubucuruzi burimo amafaranga, bivuze ko ushobora kwibanda cyane noneho ku nyungu kurusha uko watezaga ako gace ahanini ubikuye ku mutima. Abantu bakavuga ko umwimerere w'ibyo bikorwa wakoraga ushobora gutakara kubera inyungu no kugerageza kwagura ibyo bikorwa byawe. Aho bantu bababwira iki?
Ntabwo bishoboka kubera ko mu byo ngurisha n'uwo mwimerere urimo. Kuba ufite umwimerere wawe cyangwa ikintu cyawe bakabona ahandi kiri mu bintu mu by'ukuri bituma abantu badusura. So ntabwo rero ndamutse ntayo umwimerere ndakeka nabura n'abahasura. Mu by'ukuri ahubwo akazi kanjye ni ugutuma uwo mwimerere abandi bawumenya ko hari, kuko nicyo nifuza kurusha ibindi. Amafaranga ntago ari ari imbere, ahubwo uwo mwimerere niwo nashaka kubamenya, kuko iyo ntabikora uwo mwimerere washobora kwaguma ariko ntihagire abantu baza kubimenya. Nta bantu bari babizi. Ikindi niba twebwe abashyitsi bacu baraza bagakamisha inkongoro bakanywera amata mu byansi bagacunda, ariko ibyo bintu mbere y'uko ngiye mbizana wasanga abantu ntibari bakigira izo nkongoro. Ariko muri iyi minsi uri kubona ko n'abaturage bari kwitabira kugira ibyansi byiza bya Kinyarwanda, kandi byari bimaze gucika bakoresha utudobo, bakoresha ibicuba. Ariko muri iyi minsi urabona ko aho mbitangiriye abantu bavuga mbega utwo ibyansi byiza, nabiherukaga kera n'uwo mukecuru agakubwira ati wa mwana wabikosheje hehe, cyangwa umugabo ukamubwira wabikosheje akajya gukosha ibyansi. Nawe urumva ko twebwe ahubwo aho gira dutuma umwimerere ugenda dutumugaruka mu gihugu.
Urakoze cyane Alexi. Kuri telefoni dufite na Norberi Habakubaho. Wirwe neza.
Wirwe neza.
Uri hehe?
Undi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo, murenge ni uwa Buyoga.
Ikibazo cyawe?
Reka manza nshimire uwo musore uburyo yabashije kuba yakora ibikorwa bya gakondo akaba yabiteza imbere. Ariko wibaza ntise urubyiruko ufite nk'imyaka nk'iyi cyangwa se uri munsi y'iye ararubwira iki? Ese wenda nk'intara y'uburengerazuba hari ikintu wenda bwaba bumwunganiraho cyangwa se akarere? Ikindi cya gatatu se nk'abaza ni kuri rya bere rya Bigogwe nararibonye, hari metero zaba zizwi zihari?
Urakoze cyane Alexi. Wamusubiza?
Yego, urubyiruko rugenzi rwanjye ikintu narubwira ni bakunda iwabo, bakora ibyo bakunda, bakunda umurimo, kandi mu byo bakora nyine birinde gucika intege, bahatane bizakunda.
Yarambajije
niba ubuyobozi bw'akarere hari akibwumfasha. Yego, buramfasha ibyo bashoboye, ibishoboka byose bagenda babikora ibyo bashoboye. Nk'urugero natanga ni nk'ibere rya Bigogwe nk'ubu ngubu ni twebwe nka kampani yanjye niyo ishinzwe kubateza imbere ubukerarugendo, kandi byakozwe n'akarere ka Rubavu. Numva rero ni sapoti. Hanyuma rero nzi niba ari kimbi yarambajije
ngira ngo yarakubajije uburebure bw'urwo rutare rw'ibere rya Bigogwe.
uburebure bwaryo ubundi metero 300 zirenga ariko ntabwo nabasha kubona ubushobozi bwo gukorana n'abaritima neza ariko bambwiye ko ari metero 300 ariko artitude yo hari ni 2500
Habukubaho yarabaje n'ikindi kibazo kijyanye nako agushimira kuba waragerageje guteza imbere umuco gakondo nk'uwo ukurikije ibyo umaze kubona abantu bamaze gusura ibere rya Bigogwe icyagutunguye cyane mu bijyanye n'ibyo abantu batazi ku bijyanye n'inka n'inkiki wasangiza abakunzi b'ijwi rya Amerika
ni byinshi wenda ndavuga nko ku by'abanyarwanda kubera aribo bakabaye babizi ikintu gitunguranye no kubona umwana w'imyaka 15 abona amabere y'inka akavuga ngo wagira ngo ni robine cyangwa afite imyaka 20 akavuga ngo yabona ukuriye amata akaza akavuga ngo wagira ngo ni robine cyangwa umugezi kubabyumva nicyo kintu bintu byantunguye kubona umuntu mu by'ukuri urumva umuntu ubona amabere y'inka kamwe akavuga ni robine nta kindi kintu aba guhisha inyuma so byarantunguye cyane kubona ibyo bintu batabizi ibindi byantunguye ni ukubona umuntu atazi nk'akamaro k'igisabo akabuka amazi igisabo zicyo kimaze kugira ngo ngo yego ndakizi ngo abageni baragitahana akumva ko ari uwo mumaro w'igisabo mu by'ukuri nabyo biri mu bintu byantunguye kandi ari umukobwa mukuru cyangwa umusore b'abakuru tungana mu by'ukuri
urakoze cyane radio ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite Emmanuel Wirwenez
Wirwenez
uri hehe
ndi Kigali
ikibazo cyawe
nagirango ndaze umutumirwa iyo umuntu ashaka gusura aho ngaho mu birere bya Bigogwe asabye iki ese hari amafaranga atanga ese iyo umuntu ahasuye hari uburyo bwateguye yakiramo abantu bakaba babona amafunguro se yatubwira kubisaba kugira ngo umuntu abashe gusura aho ngaho akorera ubukerarugendo bushingiye ku muco
urakoze Emmanuel Alexi wasubiza ibyo bibazo bya Emmanuel
numvise ambaza ziko nabyumvise neza numvaga ari kugenda ariko hari icyo numvise avuga ngo hari uburyo bwateganyijwe wenda bwo kubakira
n'ibisabwa kugira ngo umuntu ahasure
kugira uhasure usabwa gukora booking ushobora kujya kuri kivu.travel ukabona ibere rya Bigogwe ukinjiramo ubona ibintu uzakora byose ukabona n'amafaranga uzishyura warangiza ugakora booking tugira na website www.ibererya.com ariko muri iyi minsi kubera ko serivisi twazongereye twayishyize hasi kugira ngo twongeremo serivisi nshyashya zaje nko gucunda cyane cyane n'ibindi n'amafoto mashyashya kuko twari twayikoze kera tugitangira twiyaranja ubwo rero nayo yajyaho akayisura azahita abibona ibisabwa byose ikindi nk'ikijyanye no kubategura amafunguro nabwiye ko twebwe abantu badusuye iyo babishaka muri booking bashobora gushyiramo ngo dukeneye n'ibiryo bya kinyarwanda icyo gihe nabyo tubidushyiriramo tukabigutekera nta kibazo ntabwo duteka ibindi bisanzwe byo mu mahoteli tegura ibiryo nk'ibigori ibijumba imyumbati ibihaza intungure ibishyimbo n'ibirayi ariko bitetswe mu buryo busanzwe ntabwo duteka ibiryo nk'ibyo mu mahoteli
bakabisomeza amata
bakabirira ku nkoko dutegura n'umutsima birumvikana wa kinyarwanda cyangwa kawunga bakagasomera amata
urakoze cyane kuri telefoni reka dufate na Byiringiro wiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
ndi mu Rwanda mu karere ka Bugesera
yego ikibazo cyawe
mu murenge wa Rwego
ikibazo cyawe
ikibazo arashaka kubaza Alexi ese ko twumva aho ku ibere rya Bigogwe ari ahantu ku musozi muremure cyane izo nka iyo famu yaba inka ziri hejuru ku musozi cyangwa ziri hasi mu mafamu ahantu mu kabande k'uwo musozi
urakoze Byiringiro Alexi gerageza utanga ishusho yuko aho hantu hateye ku muntu utarahagera cyangwa se ku muntu urimo kugukurikira kuri radio kugira ngo nibura mu mutwe agire igishushanyo cy'uko aho hantu ku ibere rya Bigogwe hameze.
Ubundi ibere rya Bigogwe na ziranzuye ntabwo bifatanye. Ibere rya Bigogwe riba uruhande rw'umuhanda rubavu Musanze, iyo ugeze mu Bigogwe uraribona uruhande rw'umuhanda. Hanyuma rero inka zo ziba inyuma gato y'umusozi, nanone uwo nguwo uri mu ibere rya Bigogwe, ariko ziba inyuma tuhanyura dute tujya dukoresheje umuhanda wiyita kujyayo ukageramo hagati. Ntabwo inka ziba hariya hejuru y'ibere rya Bigogwe cyangwa uruhande, ibere rya Bigogwe ryo riba mu ishyamba. Inka ziba ku rundi ruhande umuntu yerekeza ahahoze hari ishyamba rya Gishwati, cyangwa ukomeje wanagera muri rya shyamba rya Gishwati ryo hirya ugeze Rutsiro. Ariko aho ngaho winjirira Dusura naho ni mu Bigogwe, ariko ni inyuma gato y'umusozi. Iyo uri mu muhanda ntabwo hareba, ariko ni nk'inka ziba ziranzuri niho ziba zose.
Urakoze cyane kuri ibyo bisubizo byawe. Reka dufate undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika mu Rwanashyaka. Jean Pierre Wirweneza, uri hehe? Ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Insanganyamatsiko muriho ni ya uriya muhungu wo mu Bigogwe.
Yego,
umuhungu wo mu Bigogwe twagira ngo tumubaze ese umuntu kuza kumusura aturutse hano Kigali yagezeyo se ni n'ahandi umuntu yishyura ikiguzi cyo kugira ngo umuntu yinjiremo bamutembereze, cyangwa se wenda ari ukundi babipanze?
Mukanya yari amaze gusubiza icyo kibazo, ariko reka muhe amasegonda make cyane kugira ngo agusubize. Alex,
iyo uhageze mu Bigogwe uraza turakwakira tukakujyana mu nka ugutemberayo. Ni mu nka ntago ari ahantu cyangwa ni mu misozi y'inka gusa, ariko ntabwo ari miremire, ni imisozi migufi y'icyatsi kibisi niho tujyana. Ariko kugira ngo uze bwa mbere abanza ugakora communication ugabukinga hakiri kare, ntabwo twakira umuntu uvuze ngo araje ari mu gitondo. Icyo gihe hari guhuza abandi bantu twakiriye twagiye mu misozi
isabwa reservation kuri iyo nomero.
Ukora reservation mbere, ushobora kujya kuri Kivu Belt Travel ugahita ubona link yacu, uhasanga nimero ya WhatsApp byose, warangiza ukinjira aho ngaho.
Urakoze. Nawe mu Rwanashyaka kuri telefoni dufite na Iradukunda Emmanuel Wirweneza.
Wirweneza,
uri hehe?
Ndi Kampala Masaka.
Masaka na mahoro.
Na mahoro.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo cyanjye nabaza uwo muhungu wo mu Bigogwe, namubaza ati ese ko twumva ubukerarugendo bushingiye ku ibere rya Bigogwe naho ngaho abakerarugendo bagasura inka, ese uwo musore yaba afite inka zihagije ku buryo abantu baza bakabona inka nyinshi nk'ubushyo, cyangwa se ese ko bavuga ngo babigisha gukama n'indi nka ari z'abaturage bandi basanzwe, ese uwo muturage we abona inyungu yihe ku nka yiwe ba mukerarugendo babonye? Nicyo kibazo nabaza.
Urakoze cyane. Alexi, wasubiza ikibazo cya
yes, inka zo mu Bigogwe zirahari zihagije, ni ibihumbi n'ibihumbi muri biriya ni bavuga ngo ni inzovu nyinshi cyane muri iyo misozi. Hanyuma ku baturage, umuturage watwakiriye hari pulsa tuvugana iyo yakiriye umuntu wacu, ukongera hayo mata dukama nayo turamwishyura ku giciro kidasanzwe yishyurwaho. Ni uvuga ngo niba litiro baguha 200 ebe tuyiguhera 300 cyangwa 400. Noneho no ku muntu wakiriye no kuba turi mu rwuri rwawe nabwo tukaguha andi mafaranga, biterwa na n'igihe wenda n'umukiriya ayo twamuciye cyangwa n'umubare w'abakiriya.
Hanyuma se muri uriya mushinga wawe mugari ugiye kwagura icyo gihe, ariko muzamufite inka zihariye zizaba zaragenewe gukora ku kazi k'ubwo bukerarugendo murimo guteza imbere, ntabwo muzaba mugifata inka z'abaturage?
Oya harabatura kubera ko twakira groupe nyinshi harabaturage tuzakomeza gukorana nabo n'ubundi kuko niba mfite groupe imwe y'abanyarwanda indi y'abanyamerika hari igihe zombi ziba zidashaka kuba ziri kumwe kandi zazi igihe kimwe icyo gihe ngiye nkorana n'abantu batandukanye nk'uko dusanzwe tubigenza n'ubundi ubwo twakira groupe zimwe zikaza ahantu hatandukanye icyo twebwe twishimiye kubona ni uko twabonye final destination mu gihe wa muturage tutamubonye tuzaba dufite ahantu hacu ariko abaturage tuzaba dukorana nabo igihe cyose akorana natwe neza tuzakomeza dukorane nabo kuko babyungukiramo kandi baranabyishimira cyane.
Urakoze cyane. Reka dufate na Irimaso Samuel Wirweneza. Uri hehe?
Amerere mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba.
Ikibazo cyawe?
Ikibazo ni iki? No gushima no kumubaza. Ntabwo reka mbanze mushimire ubutwari yakoze n'ibintu byiza yakoze kandi twamushimiye nk'urubyiruko mbonera wo kwibutsa urubyiruko bagenzi bacu ko natwe twakora ibintu byiza nk'urubyiruko kuko twajya mu biyobyabwenge tubasha guteza imbere igihugu cyacu tukanakimenyekanisha tukamenyekanisha igihugu cyacu na Afurika muri rusange. Niko nashaka kumubaza rero atinze nagira ngo mubaze ngo nk'urubyiruko bagenzi be batwe cyangwa se n'abandi bari kutwumva arabafasha iki se afite iyemego kugira ngo bizeho kuri we kigere no mu rubyiruko rutagenzize arabateganyiriza iki ese n'iki yabamarira murakoze n'icyo.
Urakoze cyane Maurice. Alexi wasubiza ibyo bibazo bya Maurice.
Numvishemo kimwe kimugira ngo urubyiruko ndaruteganyiriza cyangwa ndarufasha iki kuri njyewe ni ugukomeza gukoresha imbuga nkoranyambaga mbashishikariza kuvuga iwabo neza kuko hari abandi bitegeje kubavuga nabi mu gihe bazaba batabikoze ishusho y'iwabo cyangwa yaho bavuka abantu bakayifata nabi kandi nyamara hari ibyiza bakabaye bavuga nabashishikariza gutaka iwabo wahereye kumva ko iwabo ari heza ntibirukankire mu mijyi aho bakumva ko n'amahirwe iwabo bayabonamo ubuzima budashingiye kwirukankira Kigali cyangwa mu yindi mijyi y'u Rwanda ariko n'iwabo mu biturage by'iwabo aho hantu tusuzugura hari amahirwe menshi kandi kindi aho bajya hose yaba ari n'i Kigali nabasaba ko baguma bashishikariye kurata iwabo bakaguma bo bari bo niba uvukanye amasheke ntugere i Kigali ngo wihindura ko ukabuye inyamasheke abanyakigali bakakumenya kubera nyamasheke bakamenya inyamasheke kubera wowe.
Urakoze cyane. Kuri telefoni dufate na Twizere Iranzi Maurice. Wiriwe?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare.
Ni ikibazo cyawe?
Najya mbaza umusore ni ibintu byiza bimaze iminsi bitreninga kuri social media. Najya mubaze nabonye bivuga ko yize ibintu byo gukora mu mabanki. Nkanjye mu cyaro cy'iwacu wenda urubyiruko.
Maurice ntabwo tukumva neza. Ntabwo twakumvaga neza.
Ndi mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Najya mbaza umusore ni ibintu byiza bimaze iminsi bitreninga kuri.
Ndibaza ko habayeho akabazo ka tekinike ku bijyanye na telefoni ya Iranzi Maurice. Ngira ngo mu buhanga bw'ibyuma nibongera kumubona turagerageza tumuhe ijambo mbere y'uko dusoza iki kiganiro. Ariko Alexi Ngabo wavuze ku bijyanye n'abanyarwanda basura aho kwibere rya Bigogwe ibyo wamaze kubabonamo byinshi baba batazi ku bijyanye n'abanyamahanga bo iyo baje amatsiko baba bafite ni matsiko ki ibyo umaze kubigiraho ni nk'ibiki ibyo baza bakubaza ni ibiki?
Abanyamahanga twabibonye nabo turabakira mu bintu bibanezeza ni umuco wacu wa Kinyarwanda, uburyo dufatamo inka cyane cyane kubabona twe byibura tugifite, navuga ko twebwe n'inka zacu tugifitanye ubumuntu hagati yacu, ntabwo tuzikamisha imashini, ntabwo tuzikubita bya bintu nyine, tuzifata neza ku buryo tuzifatamo birabanezeza. Ikindi kibanezeza ni imiterere ya Bigogwe, uburyo ari heza. Hari abakubwira ngo hasange mu Buswisi, undi akaza abwira ati no harutse mu Buswisi, usanga nyine aricyo kibanezeza mu by'ukuri. Imibereho yacu ya gishumba yo kuba abashumba birabanezeza, kandi cyane cyane none iyo nabagize bo nkabambika za rumbiya, ya myenda nyambambika nkamuha inkoni, ubona byamunejeje gushora kumva umuntu ari kuvugiriza usimbuka urukiramende, ubona iyo mibereho bayikunda. Nicyo maze kubigiraho, bakunda ibintu biri naturele kandi bifite umwimerere. Bimpa na kuraje byo gukomeza kubikora, kuko mbona abantu babikunda uko biri, ntahinduyeho, ntazanyemo ibya kizungu.
Hari aho nasomye uvuga ko mu gihe cyiza urifuza ko ubukerarugendo urimo ahanini bwibanda ku bikorwa by'ubworozi bw'inka n'ibizikomokaho, bwaba ku mwanya wa gatanu cyangwa se mu hantu hatanu h'ingenzi ba mukerarugendo bifuza kuba basura iyo baje mu Rwanda, kugira ngo ubigereho ni iki biragusaba, iki igihe wihaye kingana iki kugira ngo iyo ntego yawe ube wayigezeho?
Kugira ngo bigereho biransaba gukora, ariko nanone biransaba kumbona n'ubundi bufasha urenze ubwo ngubwo. Wenda kujyanye n'ubukerarugendo ntabwo nabyize cyane, ariko nkaba nabona nk'aba expert mu bakerarugendo babimfasha. Ikindi kugira ngo bigereho birasaba ko tujya nko kuri Visit Rwanda, tukaba twageraho mu by'ukuri access abantu bahari bakaba website kuko ari isurwa cyane n'abanyamahanga baje mu Rwanda bakabasha kutubona, kuko tubona byonyine twebwe akenshi mbara kuba bihagize, kuko iyo bageze mu bigogo ntawe uba disappointed, abenshi barahishimira. Ikiba kibura ni ukuboneka visibility. Hanyuma rero igihe nihaye cyo kubigeraho, byibura nihaye byibura mu myaka itanu, ko twaba turi ahantu hatanu hasurwa mu Rwanda, twaba twabigezeho. Birasaba ko yaba ngiye nshyiramo imbaraga nyinshi, yaba ibintu nagusobanuriye kandi nkabishyira mu bikorwa. Hanyuma kandi turasa na support ivuye kuri leta mu by'ukuri mu bijyanye no kudushyigikira mu bundi buryo bushoboka, yaba RDB, yaba Visit Rwanda, yaba leta isanzwe, ku government byose tugafatanya tugashyira Bigogwe kuri map y'ubukerarugendo mu Rwanda ikaza imbere, kuko ibyiza byo birahari kandi birivugira, ntabwo ari byo umuntu ashakisha.
Kenshi njye mbona uvuga ngo cyangwa si yo uvuganye n'umuntu akaba yagushima cyangwa se yagusuye, urababwira ngo amatara akaguhama. Iyo mvugo uba ushaka kuvuga iki?
Kubwira umuntu ngo amata muhame, ubundi ni nka kubona mu bukwe batangiye igisabo nk'impano ku mugeni kuri burukwe bwo mu Rwanda, ubundi ni ukukwifuriza ibyiza mu by'ukuri bisa n'amata, kw'amata yera. Tuba twizifurije rero ko uzagira ibyiza, ariko kuguhama noneho ni ukukubaho iteka ryose mu by'ukuri. Twebwe rero ibyiza hano iwacu tubigereranya n'amata, ibyiza byiza koko tubigereranya n'amata, noneho kuguhama ni ukukubaho iteka ryose, n'abawe byose bikaguhama nyine, ugahamwa n'ikintu, apana akisida, apana kubaho icyumweru, bikaguhama nyine ijambo. Nicyo risobanura.
Alexi Ngabo Karegeya watangije Bigogwe Tourism Company Limited igamije guteza imbere ibikorwa by'ubukerarugendo mu bworozi bw'inka n'ibizikomakaho. Nagira ngo ngushimire cyane kuba watuboneye akanya kugira ngo uganirize abakunzi b'Ijwi rya Amerika hano ku Ijwi rya Amerika. Wakoze cyane.
Mwakoze namwe. Nanjye ndabashimira ko mwadawe umwanya wo kuvuga ibyo dukora. Mwanyemerera nkabwira abantu ko batubona ku mbuga nkoranyambaga ibere rya Bigogwe Tourism Company. Dukoresha Twitter, Facebook, Instagram. Bashobora kujyaho bagasacinga Visit Bigogwe cyangwa bakareba ibere rya Bigogwe cyangwa bakareba nimero y'akazi ya WhatsApp yacu, niba nayitanga mukanyemerera.
sinzi niba nyimerera Eddie
mu masegonda make cyane nyarutse
bashaka kwishyura ni 0781998489 nimero y'akazi
ni
5520.
Urakoze cyane Alexi Ngabo Karegeya, nshimire mu buhanga bw'ibyuma badufashije kwegeranya ikiganiro na Nadia Taha muri studio. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza umunsi mwiza.